Captain Maybe.
What's up, everyone? It's your boy Tony.
And I'm gone.
No. I'm gonna a horse voice.
Ah!
Horse voice.
Horse voice.
Horse voice near my man.
Zee,
and you're kissing me, banana, we're to get. What do you mean, what's that?
Horse voice.
Horse, like.
Your horse voice near my demon.
Horse. H O R.
Naguara.
Oh,
it's
not in Naguara.
Yeah, H O A.
Oh, interpretation ni kuambia by the way. Hey.
Oh, my friend, he was gani?
Ile si unajua tu kawaida.
Kuna was gani ngine?
Nafikiria farasi.
Kuna sauti ya farasi. I hope guys you had a nice week. First and foremost, ama kuna mtu hii wiki amekimbizwa.
Kimeniramba mani hii wiki.
Umeenda aje?
Niliacho.
Ai, kubali tu maneno.
Walai.
Kubali maneno.
Chojinga, unajua nisikia na la.
Bro ni za kumiacha.
Ni mchezo.
Ni za kumiacha. Unajua sasa hii venye juu imerudi juu.
Sina kazi yao sasa.
Una?
Sina kazi yao sasa. Sikunajua.
Aiyo.
Natoka nje tu na watajua sasa.
So, mimi nasemaje? Nauliza wasee. Tuko kwa nini? Sasa hivi nasikia TikTok imekuwa banned.
Bado.
Mmejibu haraka kwa nyindo mnaenda kunyindo mna
tuna advocate naishi
ingi na watu wa TikTok mbaya sana. Well, so kaingi kwa imebaniwa ningekuwa nishasikia kaingi kwa shaina chini.
Before to was it to anything. Nyi mna feel ni the right move ama mna feel gava ya chofala.
Very right.
Watu watafute kazi mwache kujiuza pale TikTok. After ndo dau kuona hizo ujinga
zetu. And is watching TikTok. Lakini
anyway, mimi nachukia TikTok to be honest. Sijaingia TikTok.
Watu wazee wameingia TikTok kwa influence. Sai zimwe.
So nyinyi mnaweza sema kwa hivyo ikitolewa kuna anything kitakutoka na any impact. Kwa the way watu wanaishi sasa.
Moral values
kazi.
Itabidi mrudishe moral values yenu njeko.
Hey, yeah, that's really bad. Hiyo story ya TikTok by the way imekuwa ime align na what we was talking today. Mimi naulizaje because does social media dictate the way we should live? In this very situation she currently.
No.
To some people.
Yeah, inalingana na wewe.
Wewe personally, wewe jiongelelo. Sikila watu wengi kama wale
wanasema inalingana na wewe. Mimi kilingana na mimi as in friends.
Ah, usiweke ati usizu. Ah, ina run up code
wewe una. Acha ni disa hard kwanza. Sawa. Si unajua tu. Basi anaingia mse ana survive pale kijani lakini anaingia doko tudanganya pale IG wenye anaishi vizuri.
Ati
unajua tu.
Uko pale ati Mbele kuna wasi unukiuliza ati uko job, niko job. Job gani?
Social influence.
Influencer ujinga.
Sasa influencer ni kazi gani ba?
Influencer ni ujinga msee.
Mtu kuna mdo nitumia text ati ni mvotia ati influencer uja hiyo. Tafuta kazi msee. Cho ujinga.
Ano lato ningia TikTok saa tisa. Nasikia
suri. Vote for me.
Mbele kura. Unaliko kivote.
Bro, tenbo pia kuna kwa.
Kata tenbo, ultopi namba angu tuwanzi ya.
Baito nasikia, asinima groups bro.
Group gani, miss the last time
you go. Kuna V-card, kuna iti some friend kama V-card. Unaweza tumu hiyo card, ikona napa 10,000.
Nusi ni text kwa
wala kapu. Kwa wala kapu. Sim, kwa like global, unapata kuna mtu Chinese, Rwanda.
Na hiyo card nanunua.
Ah, ni kama ka document, ka dogo hivyo, unatumiwa kwa nini yako, unaka okay.
Then
see legal. See, the door is open. Mimi ni legal. Mimi niliona tu nilifungua hivi message nikashindwa. Ni ujinga gani mtu amenitext up to vote for me. But influence I'm saying. Sasa ungekuwa na mimi vote hiyo wimbo yako influence.
Yes. So nasema
kazi.
Nasema juu ala mi personally nasema not in a small portion but in a big portion sasa mimi na feel wase social media na dictate venye mzee anafaka. Personally, me on my own opinion, sikia sahi, sikia hii. Buda, uko na ganji saa, uko na, for example, uko na job maybe, inakupatia enough to sustain you, saa. Alafu pale umefollow, Mr. Kilama celeb, lakini tutawatumia kama, kama mfano. Pale umefollow msee fulani maybe, is balling a lot of G's, ndio. Wewe pale umeshaanza kujipiga pressure, unadai ukombat na life yake venye anaishi. Ati ya kila kipundo kuna Bentley na Porsche, uko tu pale pia unadai kunini. Unadai kupulo kuna nini? Bro! Ujiona aso wana haya msee.
Mwani Kenya mkona pesa na tunaishi
tu hapa. Kenya mkona do. Kenya mkona do.
Ndi mimi tu nimesota.
So, mwenye mwasema hivyo, tufunga bank balance za hatu. Tuwene hapo madigits, tuwende digits za nini. Nitangaji ni topic flani ya math.
Nini?
Decimals,
tuwene madigits. Kwa decimals ngapi?
Mini hiko na decimal places mbili. Unajua?
Nini tu lipi rent, niko na lipa rent. 0.00.
Hey, decimal places? Sini 0.00. Saa mjui ya upe
wika. Makoma?
Koma ni ngapi?
Yes, wakubaishe. Yes, wakubaishe.
Koma tuwajie tu pale bada. So, mwenye nikuwa nasema like. Like, unatikia design ya, mse, akoneo pressure ya kulive lavish, lakini, are you ready to work? Sato, are you ready to work? Unawana? Mse, tuwa hadai, kwa mshanga, ninja kwa na pull up na nini, na uli anuza nini. Mwenye mkuwa mnasema, kuna maninja pale wa awe, na
usabuti.
Bana, sikia. Ina dictate, like, unadai, the easy way. Inadai the easy way. Wallahi wasa wanadai the easy way. Mina feel
sasa. Nena adai the hard way. Akuna kwa adai the hard way.
Nji generation yetu mse.
Kila kwa adai the easy way.
Kitu kukujia raisi uo mshoku.
Lazima.
Mse, you should work for everything. You should strive.
Mse, bade mekujia hizi na chukua.
Easy.
Na uishuku. Yata nikitukua na ishuku.
Toni. Ushuku Illuminati. Ushuku Illuminati.
Si.
Mufikiri Illuminati ni raisi, nati imekuja raisi.
Isi, ndio maana kama ikuji raisi Illuminati, mbona ni shuku.
Siki Illuminati kuna kitu na offer.
Si kuna kitu lazima
ukwa. Na mita chukua juu imekuja raisi, kwa hivyo si Illuminati.
Bro, kuna, levi kuko sahi, uwezi niambia tutamuwa, nisi akuza pa kuambia ti, my guy, kwanza mde mama boys akuambia ti, kukua hii 10 G's, no way, lazima atataka something in return, ineza kuwa either that instant ama afterwards.
Lazima kuambie.
Bro, sahi watu wa kuambie.
Fro shadu umiewa pezo shia maliza yote.
Atuko sign contract. Amini wei viu kwa mkono. Aki sisi rudisha.
Bro, wei ushe.
Aki amua. Kumeke live.
Aji.
Nini yo ingilia tu vitu zako.
Aji, gani.
Zip tukua tu mavitu.
Ana kuwaje na damsu. Akuko
kuna kuna tenzi.
Maybe alikuwa na tujulisha
hapo na evidence yake alafu atakona kumsuu.
Hakuna evidence. Mimi namsuu, nasema sikufanya. Ai.
Ah, ugopa bana
mimi. Atakuwa sahihi.
Mtoko na pesa uwezi pelekana naye.
Kwa hiyo uwezi kuzana naye.
Uwezi shinda kesi yake.
Oh, kaka una deni nyingi itakuwa
ngumu. Uwezi kuzana naye. Ndio nakwambia like sahihi. Ina chikita venye sahihi vitu zina running around like once you got cash, there's nothing uwezi fanya. Unachi. Exactly. Unaona?
Pesa sabuni ya roho.
Anaimesha watu mingi. Watu wamenona na pesa. Nashanga hapo ndi pesa inakuja naza kudunga shinda na kunona.
Ukua na dola lazima utanona.
Lazima
ukule vizuri.
Lazima.
Uwe wezi nona.
Hata kwa personal buda.
Sienda nisema.
Personal yata siesta.
Yata pesa. Utakuwa kama Eriko Mondo. Utarudi kwa umejenga.
Jenga baby. Lakini saa tikunona na nona. Nimi ni kuku. Shinda buu menona nona.
Ayo mibu dunge shinda na.
Inaanza na mtu mmoja, sio ni influence. Sio ni influence.
Definitely, mnaona that's they see it as an easy way to make.
Na mkaona anapata do. Kwa hivyo nyo wengine wote mtaingia.
Watu wamejaa, alafu nasikia
keep tapping on the screen.
And gift me with this flower.
Gift.
The last time I have seen you come here, can you give me that?
This is for our highest subscriber, Deluxe.
Me and Nikona options here, but maybe Mbona Nende Nilipe is your stuff. Mbona Nilipe na kuna
free. Kuna sa wana task, man.
Kuna free.
Yeah, kuna zingine free. Lakini hizo free si mzuri mse. Kuna kiyote ya free.
Yeah, bitu free. Cheap it's
kukua hea. Kuta hea wa squeezy hosi unalipia. So,
it's maybe the man as mamisa zenda. Sezi lipe hizo stuff. Sezi hizi watu hizo stuff.
Oh, you're gonna damn. So,
kwanza hiyo ama dem mimi nashindwa yani dem unapata ule msana hizo shit sana saa 9 pale she got certificates of a certain course but ana filia hizo na kutafuta ganzi hizo na kutafuta
jobs
like hizo chama kati
unapenda budget za part
nani ato ni scratch here exactly the same one
same no matter za part to squeeze wanafikiri regular mwanaume atakao do yose
lakini ni hiyo hata
Two minutes. What perspective yako ni gani Tony tukisema hii story ya the way inaanza hata parents wenyewe sivyo na to some of them hiyo pressure ya social media kudictate kwenye na power league ya kids
sababu na wazazi wengine
ajini
pia wanataka compete
mzazi anazaliwa hivi mtoto kwa 1 month akona Instagram account si mwajinga wewe
sasa Instagram account hata nini anajua
lakini naona hiyo mtoto mwenye kwa na Instagram account si ndio ana manage. So hiyo ni mekani ya account ya mama.
Sasa unaona like kuna hiyo pressure. Sikuze kuniambia nani wako na team. The Deluxe family, they were H-Town fans, the Brambles. That's bullshit manze. Unaexposaje life yako publicly? Alafu hapa ndo unasikia watu wanaanza kuuana hapa. Manze,
It's your life. Unajua sasa unapata pressure unaanza kunyonga watu usiku.
Na computer lifestyle ya vitu na fake media.
Mimi nasema ndawaya ishi according to your own means. Hata mimi naishi ngitu according to my own means.
Ndio naweza ana.
Me and my brokenness.
Mimi mimi nakwambia. Mki take fit tangu social media take effect properly Kenya back in 20. So baada ya social media ndio ikama boom Kenya. Basically 20 after to COVID imehiti.
Sasa kila watu walikosa vitu za kufanya ikabidi watu
wana stream. Manze mimi nakwambia kweli
kuna creation.
Niambia hapo hai.
Mimi nakwambia saa hii unasikia tu ati uko na dem. Dem ashakwambia sitafungua YouTube channel tulite the Deluxe Tony family. Kidogo kidogo unapata mtu hivi ako na YouTube channel. Mtoto wako mwezi.
Unajua hiyo life yenye mnaishi mbele ya kamera si sisi. Definitely your relationship yenye kuna money time. Maybe as long as mnaishi mbele ya kamera. You just keep it together because of the camera. Behind the scenes and your journey.
Kuna
vijanga tu.
Kuna critics obvious, ndio.
Mtu anapo anataka kwa social media, mshia mtu mmoja kwa anataka.
Mtu mkumuuliza kwa anataka aje. Hata mmoja afikishe dunia.
Labda ndo mwezi mmoja mtaongea.
Sasa mnamweka nini wa nini? Ofai kwa don expose dodo wako. Dodo ulani upata mauje maurodi na nini huko. Sasa bora tu picha mtoi wako
pale naona. Ndio anda chini. Mtoi semekaa mfano wa Garasidika plus ya naitwa nani wareva. Ati anaenda ana reply ya watu on Instagram. Sio kama mtu ina brown mouse. Ati kidogo kidogo atisikia reply. Unashangaa mtoto hata hata
bonga jambo rudia.
Like akid hajafika hata hajajua ku type. Bwana. Lakini pale maswali yenye zinaenda mtoto anaanza kujibu.
Sini mama yake anajibu. Sio ni lord.
What the hell?
Sini mama yake. Si ndio?
Different.
Enyewe social media inadanganya watu.
Mtoto akadilia jika aliongea na mjezi mbaki. Kukumbuki kadilia kutumfeke mwongea?
Kinovia alisema
Kibe ameenda akatuma pale support kwa Safaricom. Safaricom ikamwita namba nyingi details zake. Kidogo kidogo account imesafishwa, sidi ilikuwa approximately 30 plus ama ni 40 plus jeez. Alafu kidogo kidogo anatumia customer care service ya Safaricom.
Nani yo?
Mwenye alimuingia doko account yake. Alafu anamwambia next time Kinovia tumia akili bwana. Ndio zake zishia sana.
Nani alibio?
Kibe.
Alibio anakatusiwa.
Eh. What ana chakuza watama shamu safishia account alafu mzee anatumia customer care Safaricom.
Sio ni hacker.
Si hacker. Hiyo kitu ndio usisema ni hacker,
only hacker. Sio ni hacker.
But I feel kuna I had an incident in a certain
time. Kuna wenye watu wibiwa pesa ya mpesa. Unapigiwa simu na mbosi juu umeshinda promotion gani unaanza kufanya hivi fanya hivi. Hivyo ndio ndio ndio.
Si hata mimi naelewa najua mse Safaricom a trusted
mbosi trusted wako nyuma kwa behind.
Sasa unajua kuchukua Yesu na suru. Mimi hapo na suru
sasa. But finally walimrudishia benzi yake.
Lazima warudisha suru. Kama ni software imetumiwa. Lazima utarudisha juu hata.
Si ni exactly si vitoka hapo
direct.
Eh. Hapo sasa tunapata hizi mambo za baadaye kuna mtu anapanda trading forex.
Baada tunayo.
Aje. Tutoa wapi pesa hata ya kuanzisha forex usi?
Ukipata hiyo tao, hiyo tao mimi ndio kwa forex ni.
Bro, hiyo ndio ifikia hata nini bana.
Si risk. Niko na tao pekee ni risk ni trade. Na ichaza ama. Unafaa ku trade kwa ndo
nini? Mimi na trade nini ziende chini.
Market
yangu
kwa MC. Na kurambo vibaya sana. Ndio maana sikizo unapata na bado ama influencer wanacheza watu. Hata na mkiwa takutaja wacheza watu. Unakwambia invest in this one, invest in this one.
Na kusikia unajua wamelipwa.
Unajua wamelipwa promote na advertise. Ya mpata do, wewe uingie kwa link. Okay, vitu
zao. Yeah, sure, pata pesa yake. So naye yeye wenye wanaenda huko yeye ajaribu. Jaribu kuhusu ile pesa ameingiza.
Wenda shop.
Mimi nakuuliza wewe Tony unaweza taka social media dictate venye unadai kuishi in terms of your partner, in terms of how you dress, in terms of how you conduct yourself, in terms of how your kids will be raised, unaweza kubali?
Nope.
Wezi
siwezi kubali.
What if your girl here ako into that?
Si anaenda
like mko kwa convo alipo anakuambia je aki babe sinataka ununulie watu ile nguo kama ile ya
lakini sema kama sema maybe tuko tunaona show kwa TV si ndio?
Yep.
Alafu kuna mtoto alikuwa na maybe nguo unique, maybe dress unique, dress deadly. Na niko na do alafu sema kama ni occasion ya mtoto wangu. Alafu bibi yangu aniambie nibaye mtoto wetu nimbaye dress kama yenye tuliona kwa TV. Mimi nitambaye.
Hiyo si different, but ile ni constant pressure ile ya huku ninunulia hiyo na nikwambia tu nini.
Huku ni nani? Oh yes, as yes.
Ndio kama kuna toile wakati ni women. Unajua natakanga nini? You never know what they want.
I think
leo nataka smoky, kesho nataka
kiwe. Mimi nitafute.
Wewe unaweza kujua vipi wanawake wana tunapo tumtafute crown online. Akia nani? Tunapo tumtafute crown.
No, sasa si anashinda nao zao unafikiria anajua.
Wewe malaya.
Sumesumumisha. Si lazima ukijua kitu lazima uko na kwa
karibu. Lazima uko na shindana nao ndio wasadi. Yaani nini? Ndio wachunguze lazima uko na shindana nao. Sio
sijui.
Ndio sana sana nenda malacho kwa sababu uko wewe.
Wewe acha bana. Wewe acha.
Sio danganya ni kweli
bana. I was lying.
So tukilook back at yeye mnadhani social media imekuwa good impact before sio tuseme tutumie tu a nice example 7 years back and 7 years
miss kumbuki 7 years back right
jinga bro
7 years back tulikuwa mwaka gani
2015 up
impact
yake venye imekuwa
wewe
unapifanga ile design tulikuwa nao chingi mbulu pale Citizen TV soko ugali na kupenda ama siku hizi venye
unaingia tu kwa mtandao tu unaona news.
Ah, mimi napenda mtandao
buda. News ya mtandao nao ni haraka.
Unafungua TV.
TV ukatia.
Unafungua TV pale Opera Mini. Ushifungua nga hivi tenzi yako, ka notification tu pale. Chrome ndio inakuanga na hiyo ujinga. Sio?
Kama uli allow.
Wow, unafungua TV. Ah,
mimi nilete yangi vitu zingine.
Mimi nilibloki.
Transfer news page.
Mimi nilete yangi.
Sasa nakwambia kuna time fulani hata niwaambie social media ni mbaya. Unadhani umesafisha history? Kumbe pale Chrome kwa settings all time history imekuwa kama hivi.
Kwani kuna kwa na all time.
Ya la yesta kama
all time
browser history yangu mzee.
Browser history yako inaweza kuandika
mzee. Sasa yongo kipitia ndio watu ndafute place nyingine ya kuishi.
Mzee tunakwambia unafungua hivi tenze kuna ni kuna hii flani browser flani inajitanga sky something. Hiyo unaifungua hivi na kuleta mapo Firephone ni Firefox browser
Phoenix
browser
Phoenix na kwa miada hizi itumie
huge install hadi bro hiyo kitu inakuletanga unashisikia zile habari kemkem za Citizen
zenye aziko yuko ya vitu fake
unasikia kitu
anadanga stories za jabu
jo
captivating ushafungua
vitu fake nyingi
ukiingia tu hapo so nice
Phoenix browser bia Phoenix browser na inaletanga notification huko juna wezi swipe notifications zinakujanga tu.
Na kuna zinyewezi toa.
Kuna zinyewezi toa, zikotoa permanent, lazima uione.
Manzana nasema, mimi mbebe nakumbuka old days, hizo za nyuma nyuma hapo. Time advertisement tulikuwa tunajua ni moja, TV.
Television.
Na signboard pale ukienda tao pale, ulikuwa kupitia wapi, pale bezi ya kuenda ocha. Hizo ni mwajua. Country bus.
Signboard.
Hizo mas.
Billboard.
Billboard hizo. Billboard. Hizo ulikuwa na... Ulikuwa kaimu na mdem fulani amepentiwa putu pale na kanevi ya pale. Alafu na utoto yako unajua yeye amekuwa tu unadhani anakuangalia unaanza kushare. Unajua mimi edit
kwa. Angalia yule ananiangalia.
Ananiangalia. Akisoja kule unajua kwa soul. Bro.
Akiwezi na hivyo. Nina jiangalia angalia.
Ni toa hiyo.
Na kwa mwana utoto utoto inakuangalia
umefunga kichwa. Utoto was fun.
Bado shikana utoto.
And you know you're the only free trial kwa image. Ume admit uko na utoto.
Lazima kila
mtu. Kwa sababu mwanaume
utaisha. Mwanaume una admit.
Mtu mwanaume hapana mwanaume
utaisha. Mimi siogopi
mtu. Ujiekea. Kwa vitu zingine za kujiekea.
Eh mimi nasema personally utoto pale bana.
Si kuweza kusema uko na utoto. Sasa ni kama mtu mwingine anasema hapa niko na erectile dysfunction. Sasa hiyo ni ni kujianika
wasema vitu mbili different very different.
No, it's very it's just the same. It's just and as mwa kuisema ni kama the same.
So,
no, tuliko na erectile dysfunction.
So, no, Lisa, hiyo imekuwa nyinyi mna feel transitioning from the main form of entertainment ilikuwa television to the now once you have your own phone kila kitu kwa vile go hapo. In privacy you wanna
hata unaangi TV wewe.
Ndipo na unaona. Eh. Wallahi serious, mimi don't watch TVs.
Mimi nilikuwa na almost karibu mwezi sijaona TV. Like, at least nimeiona juzi.
As time passes na sinajua tuna transition. Hakuna venye watu wanatumia simu. Si unatumia mtandao uko na net everything. Mbona ni watch TV? Sidai watch TV.
Lakini sasa kwenye smart TV imekuja tena vitu zitaanza tena kuchange. Watu tena wachana na simu rudi tena kwa smart TV.
Ah mimi bado natumia simu na laptop.
Ah mimi ni wala api na mimi hata kule tu natumia kama.
Mbogi ya FIFA. Mbogi ya FIFA.
Si lazima hiyo hata kuingia tu kwa net ni laptop.
Lakini bado FIFA lazima.
Ku stream vitu.
But sasa unachikini tumeka live. Say na fit ndio tunaweza sema social media imekuwa positive sasa skatai but sir mtu anamwanga anything made by money na kujangana positive na negative impact sio?
Yes, of course.
But emi kwa social media in terms of the way imepressure wasi wakakuwa like
imagine social media
hapo kujua ndo wana pita line mbona ujue.
Wana akili yako mzuri mbona unajiu hata uko na stress na kaje mbona ujiu
alafu fake news.
Ati?
Unauliza mtu
wa mtu. Fake news, uliski ya wasa wanapropaganda hizi ma fake news.
Mnini zao ziko maeria.
Wanapropaganda, adini, tuseme maybe, I have a homie, sawa. Tuseme tu, Seme, to put this scenario, kama hizi, unakumbuka kama hii ya Jeff Paxo, sijui nini, wachiki venye, shit, you know, this DJ Paxo.
Sinona ili rushango tu under rap, story kashi.
Hey, sir, wachiki venye, sir, atujui what happened, sinyo. But unajuanga.
Niyali kwa nawe, za tuambia, ashadi.
Sasa unateki, iyo environment, ya? The dude mwenye,
Jeff, ule wale, smalji rusha kutoka geo building, akangu.
Kuna mbwena sema si yeye, like...
Ukuwe kutuukuwe na mtu za social media ni mbwena.
Ni, personally, ndiyo it's the best and the fastest way kupata information, but the worst...
Lakini information haujui gani, haujui gani ndiyo uneza trust. But squeezy, at least squeezy kumeaza kuwana watu sites uneza trust.
Sites gani?
Nani ya?
Sites gani, tupatie.
Story ya social media, si hata watu kifika pale transfer news. Mpwale
Fabrizio. Awachano na Fabrizio.
Tunasema trusted sources.
Moja.
Saka ni transfer news pale Fabrizio. Kama ni pale tuko. Tu news use za kawaida za
huku. Ni baile unatua za mongo. Tuko ni verified kukatai. Tuko ni verified, but sometimes pia wasi.
Pia wamejolesi.
Kwa nakosa na credible.
Lazima wamejolesi. Kwa media, lazima wamejolesi. Sini pesa wanatengeneza msi.
Ndeo somia article.
Lazima spice up.
Sometimes me feel.
Tuta kula chakula pile. Utundo suwa.
Zii.
Tuka chakula mechapo ma spices pale mpikuwa fit.
Manzi mina kwa mingu napatanga. Mini kuna day mbili kwa atokanga. Ili kwa atokanga kucheza juu ya news. Hizi vipindi fulani.
Unarudikuwa chinews kwa nyumba?
Bro, ulikuwa saa mwuzi inafika hivi. 30 minutes ni nini? Pale ule msewa, alikuwa na ito heka heka. Naa, sika mlipata ule msewa. Uwe msewa heka heka.
Kwa na hindi ya 7:30
ni watika. Kitu ulikuwa inanebama ni bullseye.
Bullseye? Heka heka na ukuwa.
Enemy bullseye.
Kuna this dude. Kuna hii, uyu.
Chikuwa sakatu.
Zababu, sijui heka ya zababu.
So wale mdoe.
Exactly. Oh dude, saa moja pale umekibia, umehold, kuna tu inspector Mwala, kidogo kidogo nini. Sawa. Siku hizi msee. Ah.
Mimi siku hizi news ni propaganda tu kwa siku hizi. Siona wengi news.
I think sasa imefika, sasa imefika state ya profit peke yake.
Unaona wapatia anga Kenya mtaka kusikia.
Unaona?
Si. Leo ni mbaya. As a journalist that is very wrong.
Sioni kitu tunasema kama ile time election venye kumekuwa na ile time baada ya maandamano. Nilikuwa nasema au isu nini, si kuna kwanga in every state, ni kama military soldier. Ata atoke military afai kusell out information, afai kumonesimbe.
Afai
kuzee. But saa unapata, media yetu iko very funny in these ways. Media itakam, isaid, pick sides.
Na unajua that's very wrong.
According
to journalism, ata ukiangalia. Unafaa kuona tu kuwa neutral. Kwa sababu wenu unawa nyingi, unafaa kukeep the peace. Ukiarebika.
Unaona, like,
namani kwa kukuja hapo uanze kusupport side moja, na mancha viewers wako waende hiyo side. Haa, ingino waende hii side, alafu tuna uanze kupiga.
Unaona, kumpele, division ina come, division ina come, abra, wee, wacha wana ni Dave.
Nikona Dave kwa chicks.
Kwani?
Ujiinga, una notice tu kiwa set.
Yani yuma saibu na
kia. Ujiangaliangi kwa kiyo.
Najangalia nini?
Ati? Kwani ukioga ukioga
kwani mimi mwanamke
mimi jamalia uoge usipate mafuta unaoga uso kijangalia kio
ukiamka asubuhi si lazima uoshe uso
bro lazima uniform kama ni wewe unataka kazi eh mimi wewe mimi natoka kwa mtu mwingine asianze kushtuka wewe
na uso kama left
ai wewe acha
gani
mbona huyu
mbona ni shoga
kuna kio hapo kwa kwenye mimi naoga uso so lazima tuendelee
obvious na kwa kio
like bro lazima watch kio division ya social ya news stations when you make quality. Tangu tu elections zikaribu.
Hawa wako huku, hawa wako huku.
Sijui kuwa natuani. Na tunafaa, venye wanasema, we give you credible news. But nowadays yiko divided. Adu napata hiyo.
Nimeestai kune mdrop to stations hapo.
Ai, ya ina issue bana. Sini kusema ukweli?
Zizi, wacha wakaitu na hiyo mamba. Ndeleni kuwaona. Ndeleni kuwaona. Nishideni. Kipotaya sininye.
Juu nowadays unapata. venye vitu zinaraniwa according to the person's interest.
Mdosi ndio anawaambia venye mtafanya kazi.
Juu mdosi anajua
nataka leo muexpose serikali. Kuexpose serikali ni poa. Lakini si tena mkuje muingilie sijui story nyingi. Oh, mara mwanze mpaka kusaidi na opposition.
That doesn't make any sense.
Mafaa tu kwa mna like mna check nini venye government venye works.
Mnakuwa pia.
Si mna over criticize government.
Na hiyo samana ilikuwa nyingine mbaya mpaka mimi personally nilifeel ingekuwa let's draw the line alafu tuwapigania wana criticize wanapatia na fake news and stuff.
Okay, wa criticize kiasi wanaanza kutayari.
Wanafanya
smoothie with triadi aliitwa mala. Nani? Na sinanele mbona na
oh they do
masho niliwe na trade
msa sana na mafala. Ah bwana mafala.
Mosikia
ni fala.
Na nasikia hivi.
Ananga sense ya mdomo.
Au ongea tu.
Ni kuzoea.
I think home 7 pia alikuwa kijiconduct. Wajua kuna character mse hiwezi mtoka hata kuyaje.
Hata mama yake kuna ile kitu iko acha.
Ni kwa changu.
Ulikuwa mshamba utashindwa kwa mshamba.
Hata mjio.
Acha changu. Yeye mse.
Acha mjio.
Hakuna si kweli. Si uongo.
Nimeshamba kuduza.
Mshamba ni mshamba.
Hapo na pesa si anaishusha yango kwa.
Bado ni mshamba.
Si anaishusha serikali yetu ikuja pale.
Atishusha go ya zamu na muta mshama na nakausha
angu. Minasema ni enge bash. Minasema tuwe enge bash wa tuse enge bash. Sana uniza.
Si lakini si yale anapati ya nadi pasa ya bash. Ya shule zili
mitri ya nadi. Gabetu na nibamba kwa hindi. Na nibamba.
Ya ni makomedi ya tuwa ale.
Interesting. Awezi
kwa hindi. Speech ya shago nibamba sana. Mi lazima tu ni ingi. Kuna kitu lazima tu atasema ni maade tu.
Ya ufala.
Squeezy mite iwezi feature kitu yote.
Yuna penda. Ulojua hao metimutu ya ngineze ya siku at least.
Alamu mnakumbuka, I think venye imekuja hivyo ndio imefika ile state ya nowadays social media imekuwa so cautious in what they do and what
they say squeeze.
Kwanza
lakini clickbait na cloud chasing mse hapa. Hata kama watu wamekuwa overly cautious. Angalia venye maselebu wetu huko wanajua cloud chase mse. Ati watu wanakuja ati sijui wamekosana, wame break up, kumbe ni
mtu anakutafuta. I don't buy that bullshit.
Sijui ah man.
I don't buy that bullshit. Tony Simo ule lika.
Uliona Jojino, uliona Jojino na Taylor mbaya. Si uliona ndio alikuwa kama ni wimbo.
Nini
hiyo? Hiyo break up yote hakuna shit kaa hiyo ilikuwa.
Ile wimbo na
ule Brown. Ah, si unakumwelewa wimbo mwa nyoni kwa mavixel. Acha
acha. Asi mimi nasikia sasa hiyo sasa hii. Sasa nasikia huyo Jojino na date huyu artist fulani anatangwa Lexi.
Lakini wako wameachana that.
Ah, that point.
This particular.
Kwa sababu hakuna venye ati uta move on. Already uko na mtu mwingine. Aje sasa ati mmeachana leo kesho tutakuwa na mtu mwingine already.
That's not make sense. Uko
na cheese. Uko na cheese.
Sasa ndio nilikuwa naambia social media nowadays
social media space
wanasema wanaiona kwa kuishi.
Wanakuonyesha kitu wanataka uone, kitu wanataka uone kwa uso mse.
Ushii notice wa Kenya. Mimi nasitaja wa Kenya ndio najua ngana I know. Wa Kenya wanapenda news zenye ushii na news za ujinga.
Usimeka rangi hiyo.
Usimeka angu. Aki anani
akukushika. Kwa kitunguu kiasi, mwongezo kachumbi.
Aki wa Kenya, they will buy that shit for it. Kwanza mchikizi stories za nudes venye ziutembea. Aki ana social media yote na mwongi
maanga tuwe. Ata mimi mwenye na hii morality yangu msee. Kizikapo kwa news msee itabilituwa tabini mche. Kizikia tu itabilituwa come together as a country. That is why I love my country. We come together pale Twitter.
Tunaungana,
tunaziona.
Tumisiwa ule mzaone ya madam flani.
Madam gani?
Huyo manga. Sikia zake zilichipuka pale.
Sio wewe.
Hakuna news.
Msee.
Huko dunia gani?
Oh, the issue.
Acha upala.
Bro. Ni hiyo msee.
Hakuna news.
Hii mwaka tu, hii mwaka watu wamenikiwa
msee. Ni mwaka mbigi sana.
Hii mwaka siku hizi unakaa vibaya. Siku hizi unakaa vibaya hivi. Kama kuna nini una hakiwa tu simu yako msee.
Walai.
Ana siku mimi na feel na simu na hakiwa. Sidhani ni simu.
Ni mtu alikuwa ametumia.
Mtu alikuwa ametumia pesa
na nani? Mimi nasema mimi personally nasema
mimi. Kwa sababu nilikosa kulipa. Umeenda kulipa.
Awe penteno. Weni penteno.
Usikia penteno. Kwa sababu
nilipa.
Mtu wanapologize ukiamua kuwa penteno mse. Kenya anasema is what goes. Kenya mama wako anasema that is what goes. Ama jamaa anakonga mama umeeko. Ama jamaa anase. Kwa anything. Akiamua apologize.
Nope.
Akiamua apologize. Napiga magoti anaza.
So ndio kwa nasema siku ya rais utakubali.
utapaiwa gari utalipiwa nyumba gori sasa
niukishapatikana
nayo ukicheza nao zionekana na wasichana hao wadogo wakiwa na kitu wenye ni yao wenye wanaona ni yao
wanatakangani
gari iko na traka kama haina traka kuna mtu ameandikwa kazi anakufuata anajua nini unafanya leo sasa useme umetoka bila gari. Wacha gari wende shughuli zako.
Kazi kwa kia chip kwa mwili.
Ukitaka tu kupiga mashughuli zako safi, wewe acha kivuzani amekubali. Wewe ndio ufanye vitu zako urudi.
But mimi ushindwa. On your own right sense of mind. Uko na aje nini audacity ya ku invade privacy ya mse kwa tenzi yake alafu unaenda unatuma pics ama nudes zake ama unaanza kuandika kwa social media.
It's the life we live.
Ah, kama amenitumia.
It's the world we live.
Kama amenitumia na yes, je intrude kwa simu yake. Ila alituma wewe.
Ah, if we live, it's the world we live in, not on a leak squeeze.
Sikia, umeita notiki.
But after sifa.
Maybe when you do bike date, sawa? Alafu mimi niko na kademu na chess mahali. Alafu kanaka kwa lem like, sawa? Alafu kidogo kidogo pale kwa social media, wewe uko tu ni mtu wa one night stand. So umeita demu. Demu nani ujinga yake anaingia kwa wewe ume black ukazima. Anaje kwa tenzi yako anaanza kutransfer.
Kuna password.
Kwani unajipiganga picha?
Password.
Zi. Oh, zamu mwingine. Oh, alikuza mtu mwingine.
Ujaona hao ndio wanao follow na tumanga nudes back.
Ha?
Sio tuma nini?
Mimi just say lay story.
Mimi nashanga azaman nudes ni nini?
Tu tuma njwanga huko bwana. Nia DM njwanga.
Njwanga si nude.
Kuna huyu.
Si nude.
Hata udinga una
boobs. Njiwanga zi ni yudu msee.
Sawa.
Na bado wezi pigia.
Ni mali ya jamii unaita ni yudu.
Kuna soa kuna ujinga msee.
Mali ya jamii unaita ni yudu.
Wewe mali yangu ni wewe. Si ya jamii. Ya jamii kona. Ya jamii bana wewe.
Lakini kaa sura yako yonekani.
Sibora
ni jamii. Yo watajua ni wewe.
Sulea zata kwa umenjia Google katuma
inji. Ujinga. Mina kwa ume wakini ni
CID. Unaandika bela haka pale.
Wakini unakonga na sika flani kwa tuma. Mbona kuna scar fulani kwa tumbo na kuna mtu mbegu ishaikanga alafu dema anajua hii scar najua ni ya brown najua ni ya Tony anakuja na confirm anakuja tu na mkanyaga lakini anakuja confirm anasema aki hizo ni za Tony kidogo kidogo pale Tony's nudes are on the internet
alafu yeye ndio anakuwa famous sasa
kwa sababu anaambia nini wewe huko na zile za butu zote zilienda mimi ni tudemo
hiyo ni ya miaka gani nayo nafikiri hizo ndio hizo zimeka au hana tatizo hapa si atakukonda. Si unajua buti zi yako na tata hapa.
Umacha ni mwenye mwambio? Hivo?
Iyo, hizo hana. Kwa hiyo, kwa hizo ni.
Tuna diskuziona.
Tiyo, ati honi masema kunipu. Ati haku nipu after kukangu, ati yalikuwa mbakishen na sijide ni ya 4G. So 4G, kitu tunayaza kache inu, nipigia simu ni kutumie. Ati unaenda kutumia nini, unaenda kutumia umbo fulani, hapo ili tuwa Edgar Ubari.
Edgar pale ndugu yangu pale Edgar. Uweja mana
kwa wate. Siyo, tumia Edgar Ubari.
Edgar Nalizili.
Edgar Ubari by the
Edgar. Ubari nakuwa malaya.
Uweja mana.
Tapu nito imoro sabi.
Uwe mseni liyananga nikasikia kasema, yeye upo very simple. Yeye wasum text.
Ile naye hakuna
maisha.
Hata aishi maisha mzuri. Ameharibu. Acha nikwambie. Unajua there is more to life than money. Utapata pesa lakini kuna zile
freedom.
Sema freedom. Sema freedom. Hebu angalia relationship yake itakaje. Nani atataka kukudate akijiuliza
unaweza mpeana.
Wewe acheni uongo. Hata ule dingo upendwa bwana, mbona niambia nini bwana? Unajiona ule
dingo. Muizi ni sawa.
Si unasema no matter how bad you are or the baddest situation
you're in, lakini out enjoy intimacy. That's the point.
Aje wewe.
Toko na jishuku.
Aje kujishuku.
Aje niyo kitu mimi naona nganika hiyo play. Yaani acha nikwambie. Mungu alalangi. Hivyo tu ndio vile
kila mtu.
Una expose watu ina. Unajua pia ku expose hiyo ni ku expose vibaya. So waite uongo uambie.
So tu wake ni kuniambia social.
So tu
bro,
mbona unitumie social media badala utumie mwenye na cheat hiyo?
Wacha nikwambie ukweli, Eugene. Tunaishi kwa country very funny.
utajaribu kutalk down mse. Watch kivenye wasu talk down wana wanabonga shit.
Si hivyo.
Angalia tu
watu. Simini boy na cheat. Simini boy na cheat. Yeah. So tumie DM yangu. Lazima utume kila
mara. Dem lazima tu ataenda social media. Ujui.
Dem acha hapa ile social media akitaka. Lakini za mbona huko kuja ulikizo story online.
But lazima wewe bro, umeoa, si ndio?
Umeoa. Hata yani mwanaume kama mimi. Hata mwanaume kama mimi. Hizi temptations ukuja. Hizi temptations ukuja kwa kila mtu.
Sikatai, lakini the dude.
Hata temptation ya kucheat ukuja kwa kila mtu.
What if?
Hata yeye pia atacheat na expose you. Ndio hiyo.
Si ndio hata kimrande mwenyewe, hata kimra. But mimi nafikiri
ni kwa sababu mimi namchukia. Honestly speaking, mimi namchukia.
Tukwasemaje, wewe unalia Digo Bares juu ati unamchukia ati fuck him. Hakuna.
Fuck him.
He has made the lives of very wewe unajua influencer alikuwa kupima hapa ati usijaribu kuendea mbaba. Na vinyongo alikuspozio na mwenye alikuwa. Basi
but hata hakuna mtu perfect. Hata I mean that is why actually I hate him. Hakuna mtu perfect. As in mean to fuck him what he does. I don't like
what. But wasi wengi unajua walienda the right lane. Wasi wengi walienda straight.
No one is perfect. Hata yako na flaws zake.
Si onji kuna chikizi vitu zikihappen zinapitia anga a channel. Si ifikangi kwake at once.
In short, yeye ni bitch. Lakini flow zake pia mjui, amwezi mbichi.
Yes,
ya bitch mse, angekuwa angezaliwa tu damn, hivyo ndo vile namaanisha. Angezaliwa tu damn.
Kila mtu afanye kinyi. Such of all,
hate speech.
Hate speech.
Yani hate speech.
Ni hate speech against.
Unafuku elo ya wake bwana.
Angezaliwa tu damn, sasa nzuri.
Mimi nafeel, unachoki venye umesema free platform like kila mtu anafanya shit na dad. Yes, what happened? Yes, you're a content creator.
Lakini yani kubitch mse.
Kwanza shida nifanya.
Yeye ana exposing yao
sana. Oh, Brantira si, Brantira. Alitukana nani? Alitukana Ziad.
Eh, nadi basi pia okay, tusiwana za kusu.
Nini? I don't think so.
Ah, na nani ni kuwa petty tu. Ziad ni.
Ni kuwa petty issue by the way. Media yetu imekuwa ngani? Draw a shot, I draw a shot back. Unaona? Yapi ndio kwa hivyo mimi nashangaa
Brantira anakuanga tu hivyo ni personality yake bro. Yeye ukimnini hata kuweka naye na
sijui anything.
Bila nikuja kusikizia tu. Ni msee kwako mjui.
Mimi haisi mjui.
Siwezi hata siwezi kaa chini kuona tabia yake mzee. Hapana.
Mimi bado mimi na feel. Ina ilikuanga very shady move. Cause shady nini? Entertainment industry yetu ni shady one. Wachikata venye kina Kali, kina Okto venye wanatupia na ngama. Ushisikia team members this unless you go deep personally.
Okay, and how about samba kwa mengilia familia ya mtu hapo.
That's when.
Kutoka na haya, nimetoka sije tukana na mtu wengine.
Unacheki like kama ni mimi na wewe, it's me and you. Don't involve family, don't involve my kids.
No one was gonna kusema vitu zingine tu profile kwa chama demo fine. Hizo vitu kama expose na nini?
One is a feel comfortable de mwingine akiku expose akisema ati yo economic zap ama maybe wewe ni baby daddy.
Dem kuni expose is better than mwanaume kuni expose.
Mbona?
Because what I'd expect that from a lady.
Yeah. Mm-hmm.
And not from my gender. Mm-hmm. My gender is supposed to be hardcore, imetulia tu kwa
loyal.
And very loyal.
Ninole mamori mnakulianga mamori wenyu madem alafu unaweza kuambia bro it's not personal.
Akulia de mori wangu mwanzi hata.
Alafu naanza kuambia Tony that it's not personal. I was just being your wingman.
Kasi basi.
Sio hiyo.
Mwanzi ameleta mali. Na kuua. Siwezi. Hata mimi siwezi. Honestly speaking siwezi kula mwanzi yani. Mwanzi ya boyo.
Au je, sikia kuna mamlaka kwa ngana ujinga.
Ah, kuna wale wenye tunapenga exception kwa sababu huyo mzee ni kaka na shida tu.
Ati mimi
wacha usinga siwezi. Malaki siwezi.
Oje unaona mbona kwa watu ni kaka kitu inawasumbua si wewe pekee.
Hata mimi
si wewe pekee. Azinia kila damn tu, kila damn tu. Kula wale mamlaka kwa la moyo kwa la
mwili. Hakuna exception na kurarua bidevu.
Wewe usimpige.
Ha, mimi nafinya.
Watu banisha order hii.
Lakini ilikuwa mutual. Pio lemde malikubali.
Demo alikubali watu pia order hii.
Lakini from your own mana friend. Mana.
Lakini hiyo itakubreak mse.
From your own friend.
Mori yako itakuuma.
Mimi kwanza nakufinya alafu tuna
sasa. Tayari manzi yako akuchitra mtu mwingine. Lakini atizao kutupa manzi yako na peshti yako.
Wote wanaacha kwa mabishti zako. Si ndio?
Na huwa.
Hakuna kupigia mdemu. Hakuna napigia mdemu.
6 feet under.
Sasa unasema hivyo. Hawa sio wanasema ngati. Hao malileo nakuja naanza kusema ati. Anajifanya boy.
unakatia manzi yangu. Mimi nitakwambia, eh brave, nakuja.
So unajiita boy. Ngoja tupigane video.
Niambia ni jina kwa nini nasoma Sylvia ndani alafu ama Sylvia Njoroge alafu unaanza kuniambia ti boy ati oh bro. Cha ujinga.
Ana wanaongea na base.
Kuna nyanya Afrika
dia. Au fake nini? Ngoja bro. Chambia kidogo. Kwa chini chini. Sauti inarudi kawaida.
Unaniita homie uko na jegi. Wako na mndo wazimu ati homie. Acha ujinga uko na jegi dadangu bana. Oh you're a woman. Ati eh. Niaje bro eh. Cha ujinga usiniite bro uko na
jegi. No you're a little. Unataka tu brother man. Unaniita brother.
Wewe dema kikutana.
Kwa sound disrespectful. Eh unaniita brother kwani umezaliwa na wewe.
Unaniita bro, akiniita bro.
Unaniita bro kwani umezaliwa na
wewe. Demu nahanya. Demu nahanya alafu anakuita bro.
Si hivyo ndio interest nation. Ah. Ah, hapo interest inaisha.
Kwani tunashare mama. Unanitaje bro?
Eh usiniita. Eh if you're not blood related, don't
call. Ndio ufanye kumongelesha. Acha kuita bro.
Ukiniita bro tunaenda.
Enda tu.
Na pita tu
reply.
Mimi nasema ngamanzi out wa ujinga. Tumajita ati boys ati undo boys. Na ni makasi ziko pale. Cheni ujinga wana. Unaweza kuitana sujui.
Ego umesha
toi. That makes no sense.
Let me a ladies hostels at night. Lafu makasi mbili zime.
Alafu the funny fact ni. Ushe notice. The moment utafanya something horrible. Ata switch.
Ata switch aje.
Arudi dem. Ati. He really.
Uwe ni shogo. Uwe ni boti nongelele.
Uwe ni. Lele.
Tombo inalele ni vitu vile tofauti.
Mimi nisijui.
Matombo tu ni hao mademo ajina tu na
mabao na maboy. Wote sio cha baki.
Wote. Sasa nyota mkanga anakatia manzi yako kwa vitu zita switch.
Wote waanze kuambiwa wao gender violence. Oh, si wote mtaona nini nini.
Wote kuna mademo yangu aje bana.
Gender based violence.
Are you mad?
Toshkana hapo shati ka wanaume.
Okay, mshika shari na mshika mati.
Ndiyo, mani.
Kuja hapa.
Akimuja na kutapura.
Inaka inaka inappropriate.
Exact.
Nini?
Bado na kufinia.
Sinie pia.
Bado na kufinia cha ujinga.
Una mkula moja.
Pasa na mbio ni ujinga.
Ana wado kwa wachafu pia.
That's bullshit.
Kwa wanaume.
Siana chumanya boy. Siana ishi.
Kana liwamia sini wachafu.
Siku wache ni kwa boa hivyo.
Situ naugenga kila siku mse.
Wanaume uwe daily. Wee. Alafu
mimi kiwa mtoni niko nafikiria mada ya mwaka.
Sisi kuna kama
unasema nayo mimi.
Au gani daily?
Matwash. Unazungumzia
kila demo.
Unazungumzia anaitwa Matwash.
Nimesikia.
Alikamna hii concept ya unajua unachiki. Hata huko nilikuwa like what is a woman? Wewe unajua woman kama
si woman.
What is a woman? Na uwezi sema gani za gani? Lazima explain.
A woman is
explain again.
A human being of
The female gender.
Sasa sasa ulikuwa unaulizwa ati how can you consider a man to be a woman? Mwanaume azaliwa mwanaume alafu mbele asicha kwa mwanamke.
Yaani mwanaume. Sasa walikuwa na unajua kama jamaa walikuwa na explain aje. Sasa kumbuka argument walikuwa na argue ati a woman is anyone who anaji accept as a woman.
What the
fuck is that?
Hivi ndo unasema
I want to fuck is that?
Know your lanes. Acha ni media, what's key media na yeye ati hii?
Yeah, bitches.
Kuna these kuna hiki
sasa. Afu nini media inataka kuonyesha ni kama watu homophobic ati tuna inakuanga ati ni kitu mbaya kwa
homophobic. Nani ame media gani?
Media most.
Media ziko hivyo. Media ziko hivyo.
Kwanza ukiingia social media mseme jaribu kuongea vibaya kuhusu
Mimi naongea.
Ile hii tuta receive kwa comment section mse.
Kuna hii flani
homophobic.
Support.
I don't support either.
Mimi homophobic.
That's even against nature. Again it's nature na
mkitaka kunipeleka kwenye mtani peleka.
Let me tell you something.
Naive.
Unacheki. Hata shetani mwenyewe and I'm not praising him. He knows. Mbona like yeah, he knew a man is for a woman. See in reality.
Na nyinyi hapa mnataka kujifanya.
Sindi like you respect the matter of two.
Ah, wewe hata nikuulize, hata mademe at least
I don't
akili yangu inaweza wrap around that at least. Wewe mwanaume mko na mti mbili hapo. Ina operate aje mse? Aje. I don't skip
it. It does not ndo nasema yeah, media venye me bring up. Alafu the funny fact I'll tell you is that unajua YouTube kuna this madam ile time ile LGBTQ ilikuwa ina propagate Kenya. Kuna madam customer wetu she yeah, comment anasema eh she came concerning a Google account. yeah, ilipostiwa aka comment akasema this shit should not be allowed in
Kenya.
In Kenya. Unajua the next thing Google ilifanyaje? Unajua Google
ilimkaso.
Account yake ilidelete forever na akatumia details zake. Alafu tunaambiwa YouTube. Sometimes YouTube.
Hebu ngoja ngoja. Google ilimuuliza.
Google unajua ilifanya nini? Ili delete
account. Ah, ngoja ngoja nani ufanye. Ndio aseme hivyo, ndio aseme hivyo. Google ilimuuliza.
Haikumuuliza.
Na alitumia
Google. Ili take two action. Si hivyo.
Ni Google account yako.
Google account yako.
Account yako
ndio inaona kwa nini.
Ime alikoment kwa
kwa video tu YouTube venye wao walikuwa wanapasua
jioni account yao
wakadelete permanently.
Sasa ili report
Google yenyewe ndio ilisema
kwa nini eh,
like Google yenyewe
pia inaenda na report ni kamtuja
eh,
mbona ni comment ndio ni comment inaonekana chujo
madhara nikashindwa kwanza
kufungua email account nyingine
na fungua na comment na email nyingine si yangu
anonymous keep it anonymous
manze mimi nilishindwa. Kumse alitoa free will yake venye ah si pia wanasijua na ana and the funny fact ni Mr. Danganya, that's not a concern of human rights surely. How does it come a human rights?
Ife kwa human rights kwani tulizaliwa tukiwa si ni male female?
Hizo vitu hizo vitu zingine wewe uko na XY chromosomes utaka kujifanya uko na XX.
Aya hakuna vile hapa.
Ah je wewe force wewe force hiyo haya tuongezeka
nini pale. Mimi ina feel I make sense.
Ati yama mwenye kasajari una change gender, dafu na dungu hormones.
Mimi bro, hata wewe wendu watu unajichange, unajichange.
Una dungu haya kuya
mchange. Hey.
Si mtu dungu hormones za desk.
Ustia, ulipo mwenjungusha.
Si hati manini wengi ufanya hivyo?
US.
Walele wengi ufanya hivyo.
US, kuna this child alizaliwa sawa. It's a lady. Then akafeel juu ya puberty. Ili kuna mfeel. Onake, but ya kusema afanyiwe anything. Hakusema afanyiwe anything. Alikuwa dem. Fully girl. Alikuwa na base kidogo alafu pubic hairs na mea. Unachukia kwa hiyo adolescent
hiyo pubic hairs na mea wapi?
Kwani kumea pubic hair ni vibaya.
Si hiyo na mea.
Sasa like sasa unajua ni unajua team tu dem venye anakuwa tu always sensitive.
Alikuwa na mea matiti yao iko inakuja.
Ni manywele zilikuwa zinakaa njegi kidogo alafu the girl
itakuwa hivi. Basi ni dem.
Chill. Kitu ikakuja hivi. Yakaambia tu wazazi wake. She's uncomfortable lakini she never said atiende abadilishe ni structure. Wazazi wake.
Naam.
Hospitali. Kudungwa madawa, kudungwa madawa, kudungwa madawa. Dem kidogo kidogo. Kaanza kuwa na base.
Sasa alikuwa anafanywa boy.
Yeah, alikuwa anatania mtu wa boy. Akaenda akakopa jegi. So unajua huyo dem aliwapeleka koti. Kesi yake kwa koti. Yeye akusema aenda afanyiwe
Kenya.
Ani state.
Alikuwa kwa Kenya. Kenya ujeski ya habi story guys.
Kuna mwingine TikTok nilimwona anafanya ujinga. Ile time LGBTQ ilikuwa na trend Kenya. The lady alienda kakatoji, akatolewa zina chukizo.
Hizo utolewa, seka kukatu. Zini
viajwa. Hizo tishu kakatolewa. Tulikuwa tana mic. Mazuma jo tulujui video ni skip. Alafo kwa she's proud recording then I'm like.
Fuck you.
How is it possible?
She's like, proudly Kenyan.
We know you're a lady but.
Tu kutane tu hell man. Well.
Fuck man. Hini kama unaonesha God alifanya mistake.
God never makes any mistakes.
Yeah.
He's a judge mzee. Hini kukwele.
This is not
judge.
Basic knowledge.
Ini kitundu anaona na macho hii.
Ndio nasema social media inakaa na
kuda. LGBTQ means juu hii agenda mlitoa wapi? Lakini mwanisha kwenye mlitoa.
I feel
and like if you support them, fuck you.
Don't
fanya yenye unanifanyia.
Mimi nasema don't force your own agendas. Like on skipping wanasema sijui homophobic people sijui. That's us. The same way you don't like the inflict your shit kwetu. Prepend we don't like it but also on a force to accept us at that which is bad. It's weird to us basically wanakashi na lot of money to promote lakini hawataki
promote vitu za maana
exactly so unashindwa you see hizo shit ni uncomfortable personally and unashindwa like vitu vingine they barely make sense at all times don't nasema. Wachikio pressure imeleta na hii social media squeeze venye watu bado like msee anadozi hivi tenji kwa hapo tu.
Yeah.
Like msee zile dozi bila tenje karibu na yeye.
Sina kwa chaja.
Kwanza wewe.
Mimi naika kwa chaja
na nashukuru kwa chaja hapo. Unajua mimi na tena ile squeeze hiyo ndio.
Mzee mimi nakwambia una dozi ngi hivi.
Acha mshanga tu simu wewe ya zao. Alafu mko hata kuangalia kitu. Jesus God, the job team.
What if one of me, me na kwa bro wangu ni fine. Oshiti kile mseye, amedoza alafu, usingizi meisha. Anajadi malitenze iku, anastretch tu hivi.
Venye
tuna head manze ni funny, but kisema nini imekuwa positive, negative, but basically isamu ya kupromote shit watu wapendi. Personally mimi nimefeel jinga
bado. Inafanya watu wengine tunaishi. Unajua kuna places uwezi unaweza enda uwezi kuongea vitu zingine. Kwa place ukienda uongea hivyo wanakukanza.
Unakanza kwa kanza. Si YouTube yenyewe inafanya. Ukigotu against kidogo ina YouTube yenyewe inafanya
hivyo. Sio unashitoa bado. Kwa sababu sasa tumia YouTube yenyewe ndio inafanya details. Unapokuona podcast zetu. Like, na podcast zetu most of the time ndio mimi nisimpo pale Spotify.
Eh. Mimi nasema ad wat nini waache ku stop waache ku nini kufight was in free platform.
And everyone is entitled to their own opinion.
Exactly.
As long as it is not yananishi against the law.
Mimi nashanga si unaweza kuna madam fulani sio anatoka US ile time tumepost ile topic ya abortion. Ojo madam alikomenta akasema ala. Mimi nikutumia kile topic ya should you allow your partner, will you allow your partner to have an abortion? Madam alisema ala. Then nikam reply Stephen what nini tena? Nataka niende ngale Kenya lijibu. Unaona? Mimi nilimwa I think
you're entitled to your own opinion.
Ni nini opinion yake?
Lakini ujua waje tuliongelea wewe tuliandolea story ya abortion na tukikujiwa hapo sana tusishtuke.
Ah zizi mimi by the
way nilikuwa kwa episode.
Ani kwenye mulana wewe na nani?
Nice.
Na nice.
Hakuna mimi nasema anga the same way
iko nini?
Mimi nasema anga like kila mse I don't know mimi ufanye niweka precaution like in your opinion ya mse.
Niliona wewe hadi ilikuwa
exactly. Unataka hata YouTube yenyewe ikamu ku edit masses like kila episode tuna release si atiko.
This is our personal view. This is our personal view.
This is our
personal view. Podcast. Hey, hello.
Sina hawa premium.
Sijamaliza kuiona lakini nimeiona.
Manze, mi ndo nasema, like, wase, personally wase, wate kila mtu akona free opinion. Venye pia wase wana rada agenda.
Si mnasema ngati freedom of speech, sijui freedom of nini.
Give everyone
a freedom. Wate basi to enjoy your freedom. Si that's the one kionge vibaya kuzo LGBTQ mataa kuni kanzo.
Ana mina shindu wa. Munataka tu, you can't do something normal of which it's not normal.
Kitu abnormal amwezi.
Iyo ni kitu abnormal mse. Personally minda sema.
Yeah.
Mi personally.
Sa hini manza kuona at least watu wanasimama wana.
Hata
kuna time watu walikuwa wanaogopa, sasa hivi watu wanaongea.
Si ni kweli, cause wasi wengi
kwanza hiyo agenda inapushiwa huku inapushiwa na pesa. Eh, ushaiona mtu amesota kwa LGBTQ amesota.
Si, unapanga.
Organization na kwa organization.
Si ni kaya hizo ma NGO unafikiria nini? Si hiyo vona vile pesa inakaa.
Eh, acha kila mtu venye. Mimi niko wasemaji wewe the same way msijaribu kuingilia watu homophobic in any way. Wewe acha hiyo ni free. Hiyo ni opinion yake. Leave him alone.
Acha kila mtu ako na opinion.
Venye wako na free speech ya
kusema. Si nyinyi mnaongea na asiye tutetu.
Exactly.
Sasa nyinyi mkiongea si watu waongee.
Si ndio?
Na nyinyi mkiongelea kidogo anza kutetu.
Wewe ndio
wewe. Inakuwa kesi.
Hiyo inakuwa kesi nyingine kubwa that makes sense. So guys wewe ikito tuwezi maliza leo, so guys, remember to go and stream the previous episodes on Spotify, Amazon Podcasters, Stitchers, Radio Public, pale Apple Podcasters, na Google Podcasters. Aulipishi kitu kuenda kusikiza hapo, it's free.
Watu wa miamuka, watu wa iPhone, na MacBook.
Yeah, MacBook by the way. So guys, we hope kila mtu ako fit na tupatane next time. Wala! See ya.
Wala ande!
Mr.